eddembe omwana w'obuwala mu Uganda naye muntu abeera n'ebyetaago ng'abantu abalala alinnyiriddwa nnyo mu Uganda yatuba mbi era nga buli kyetaago muwala akwebera kyekitulese kyekitutambudde eddoboozi ly'omwana omuwala nalyo liwulirwe
ery'omuwala
ery'omukyala wonna kiba kibi nnyo okumukkako obufumbo baabuwe kituza mabega okumumma obwogerero ku bye yeetaaga
Family planning is your right okufuna services buvunaanyizibwa bwa leaders
Sexual education is important Access to prevention tools is paramount
Power Project. Every woman, every child, every adolescent, everywhere has a right to quality sexual reproductive, maternal, neonatal, child and adolescent health. We need to challenge stigma and discrimination because it leads to failure to access the HIV services and leads to death. Women have a right to sexual reproductive, maternal, newborn, child and adolescent health. Let's work to address the barriers that hinder their availability to access and utilization. There is increasing cases of adolescent girls and young women against gender-based violence. Many have become pregnant and will not be able to get back to school. Leave the girls to grow up and realize their full potential.
Obubaka buno bukutuusibwako International Community of Women Living with HIV, ICW, Alliance of Women Advocating for Change, AWAC, UNIPA, era nga bonna bawagiddwa UN Women.